Dajimsafi.com.
Welcome to the music sanctuary.
Yesu hajasafiri, yuko hapa na uona utukufu wake. Yesu hajasafiri, yuko hapa na uona utukufu wake. siri.